utamua mapenzi. Sitamani uishe, sitamani ukatike, tusifike mwisho.
Deka mapenzi, ukitaka nikulishe, na pete nikuvishe, ninawe mpaka kifo.
Nimeamua, moyo umekuchagua, hakuna wakusumbua, mimi ni wako.
Naomba dua, penzi lizidi chanua, na lisiache kukua, nibaki kwako. Malaika wamefananisha, uzuri usiojificha, we wangu wa maisha.
Malaika wamefananisha, uzuri usiojificha, we wangu wa maisha.
I'm falling.
Tamu tamu yako, sitoki kwako. Mapendo huduma umejaliwa.
This is the love I have been looking forever, my I have been searching my baby with you.
No, no, no. This is the love I have been waiting forever, love I have been searching my baby.
So just